Izi zote zimebaki ni za pa September, October, November, December. Izi baisa zote mini memba. Izi mizi zote zimebaki ni za pa September, October, November, December. Izi baisa zote mini memba.
Nda kuteko kiwa maji. Excuse no silete uti aji. Koneshe vile na ganji. Misbehave zile ngu watakagi. Leo uso paka rangi. Tupige lapwe sema tuende wapi. Jo, mina juo na itako useme utaki. Nasi nimekunyota niko na taki. Gini bea sibakishi na ikula yote. Mali popote yeyote sini kokote.
Hizi mizi zote zimebaki ni zapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini memba. Hizi mizi zote zimebaki ni zapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini memba.
Sikuje mbu exe zirete mbili mbili. Pitisha iyo ngolo kwanza nitoe mawili. Shuguli kamili ni natumututuwili. Nitoa wapi nitoa Deacon College. Who's that calling? Stuck it disturbance. Me I'm just ballin'. Mwamkia konyagi very early in the morning. Jana kulienda aje you kwa long story. Mangori jo mangori jo mangori mori ongore. Onamka ukyo kinapi nuko na ngori kwa pore.
Hizi mizi zote zimebaki ni zapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini memba. Hizi mizi zote zimebaki ni zapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini memba. Hizi mizi zote zimebaki ni zapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini memba. Hizi mizi zote zimebaki ni zapa September, October, November, December. Hizi baisa zote mini memba.